It's it. Yeah.
Yo, Vanessa got the sauce.
Imbuzi mnyama. El chinaro. Yeah. I'm sick. Itala makaya. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha.
Number 11.
Kama, kama, kama pilet, kama. Kama, kama, kama pilet, kama. Kama, kama, kama pilet, kama. Kama, kama, kama pilet, kama.
Kamu ya bapita. Ground uya ishigisha. Shalom jitani ya mvila. In fact like avu nipiwe like usamiwe chambalala. He was the best and jango Baxter. I'm a fan of pirates by the star system. I don't wanna lie, I'm a big fan of his kind. Anfunde kamba manga. Inga nkwangaza, ikole afunde kubongwa. Ukama low, now we ambo. He's the best in the club. He's the best, score on the goal. Yeah, wenza nga bom, yeah. Uskora nga bom, uskora nga bom, yeah. Yeah.
Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha.
Number 11,
Kama, kama, kama pia kama. Kama, kama, kama pile kama. Kama, kama, kama pile kama. Kama, kama, kama pile kama. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha.
Kama, kama, kama pile kama. Kama, kama. Kama pile kama, 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 kama pile kama.
Yeah, yeah. Kama your best player, international. Taba na kiski la, lele peshe ya pa. Sista uimele, pa kushisi ya. Wele chende wosama, kuza kushiyu pa. Kama vola kovalewe, wole kalonga. Aka kutisi ya changi pala, ufuzo naba. From a Zimbabwe, ukuzanzans, lendo nene nyongo. Pia tu wafika ngwadame, ni player simleka zungame. Ezi nyo zifunu kumsaina, oshe mbaba ngame. APSL, mina ngisa bonu kama. Wishifs, mina ngonu kama na ngobo. Weishich, weishich. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha. Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha.
Number 11.
Kama, kama, kama pile kama. 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 Ukamu ya bapita. Underground uya ishigisha. Ukamu ya bapita. Shikisha.
Kama, kama, kama pile kama. Kama, kama, kama pile kama. Kama, kama, kama pile kama.